nani nikufuate sijui nitakufuata vipi please baby I don't know sema 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 please baby I don't know na kwa gara sheri wande natamani mimi nikupe moyo wangu wende nao unikiss niridhike moyo wangu Mani livyo Nipende mimsela Mimsela Siniache Kukwete naweza Naogopa Nitajumiza Doma nafanya mijiza Moyoni usije numiza Naona ra Naona Ra Naona Mwenzenu ra Naona Nakisu na filigita Natamani nikuone sijui Takuona vipi Natamani nikufuate sijui Takufuata vipi Please baby I don't know Sema, sema, sema Please baby I don't know Na kwa gara sheri wange Kipi mama Kinacho kusumbua Nileze baby Kupe mami Sema basi Anae kuzuzua Nileze baby Nami ni mwige muni Nami najua Ni wewe tu Ulie moyoni mwangu Kwenye shida na ra Sini mwake Sini ache Naona ra Naona Ra Naona Naona ra Naona na kisu na filigita Natamani nikuone sijui Takuona vipi Natamani nikufuate sijui Takufuata vipi Please baby I don't know Sema, sema, sema Please baby I don't know Na kwa gara sheri wange
Ukitaka twende Afrika. 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 Ukitaka twende Afrika.